Thengio muno ino ni demo Gikuyu Radio na nitwacoka ringi na cia Kiambu ritwa rekwa ni Joseph Kang'ethe. Riu Kiambu kwina uhoro thutha wa Waititu kwaga kuriha County Enforcement Officers kahinda ka mieri ina. Kumbe mbeca ikoretwo igithie maundu megie State House, South Sudan Peace Process, State Corporations Advisory, Free Primary Education. Kiambu riu ni bururi, Kiambu ti county. Kiambu ni bururi andu aitu. Ngiu haria Kiambu igwitura no ndiraigua kiuga ati anga ni kuigirirwa araigirirwa ati anga ni cia thirikari iwe ngi no riu ri. Ona kana ni kuigirirwa ri ndarahotete kurora maratathi macio one maundu uria maikarite. County Executive Committee Member wa Finance. Kawira waku kari uriku. Gucabithia governor githemba kiu ti wega. No governor no akoti gucabithio racabithio hihi mbeca icio hena kundu iragithiaga tondu kuragituika manyumba maria maguritwo CBD ni Waititi ni maingi ni maingi. Jeshi ti genu, jeshi ya Kiambu ti genu. We twire we mwena wa Kiambu Sudan mwena uriku aranilia na ithue kuhitukira 0777488899 ati nambari ingitwariria nayo ni 0777488899 no tuhurire thimu kana utwandikire WhatsApp kana Facebook page itu itagwo demo Gikuyu utwire we wi Kiambu Sudan mwena uriku nigetha tumenye uria tukuhinyia maya ma Kiambu. Thank you.